It's DRT.
Shed it. Baba Kyla.
Yogo on the bears.
Kula divai mama sita. Wakila na to die kashalipwa. Yes. Kama Dubai kumbe Afrika tasipo jirudia ndo shawai kufanyika. Shimo limetema na ndo. Mindo nimesema wale utaka peace. Mindo na wapenda wale wako this. Mindo na watema oh. Maskini nimepata. Na matako yalimbwata. Kila napotimba disaster. Kisha disa mlete mami faster. Wanasema nafanya magarao. Kisa nakula bata zaidi yao. Fimbo nazo wachapa mafanao. Na wafanya waonekane vidampa anga zao. Kwani
Sulize nani boss.
Dem wana banana na mimi tu Madon wana nitazama chini juu Kama deo ya metimba Na wakitaka selfie na vimba Hizo funga store ya mka Jo ukwa na po bang master Leo mini na mado ya meja Bala na weza jaza ndo kwa chapa Na wanyosha paka haters Wakizima madem zao na wawakers Yes, it's all about papers What is? It's all about papers Wanasema nafanya magarao Kisa nakula bata zaidi yao Fimbo nazo wachapa mafalao Na wafanya waonekane vidapa anga zao kwani
Wacha kumbani yonge Nene wacha kumbani yonge Nene wacha kumbani yonge Nene wacha kumbani yonge
Now let the money talk
Ayeye
Sulize nani boss
Ayeye
Now let the money talk
Ayeye
Sulize nani boss
Ayeye Bele wacha kumbani yonge Bele wacha kumbali yonge
Baby girl, baby girl, nimedisa nionje Nimekwisha nione uruma Umekwisha nikoleza Baby girl, baby girl, nimedisa nionje Nimekwisha nione uruma Umekwisha nikoleza
Unanikosha, yulo uno gal nanionosha Shaka nini siopesa, sobe ndango mina